kimsi soye tumiti viti. A baby tola tisha waka nipisi sena kwa kimsi soye tumiti viti. Hai, na mkanje chabule, chabule, na mkanje chabule. Na mkanje chabule, chabule, na mkanje chabule. A baby tola tisha waka nipisi sena kwa kimsi soye tumiti viti. Hai, a baby tola tisha waka nipisi.
Baby, I'm